waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Galab wanaagsan ku soo dhawaada wararkeenii maanta oo Isniinta bisha Juunay tahay 15 magacayguna waa Xasan Jaamac. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa sheegay inuu dalbaday in Adam Sumriek laga qaado xubinimada xisbiga Labour-ka kadib markay soo baxeen eeda ah inuu ninkan xubno been abuur ku soo darayay xisbiga. Mr. Sumriek oo ka tirsanaa golaha wasiirada dawladda ayaa sidoo kale laga eryay shaqadaasi, laakiin wuxuu dafiray inuu xubno been abuur u sameeyay si uu awood dheeraada uga dhexyeesho xisbiga gudahiisa. Mr. Andrews ayaa sidoo kale dhaliilay hadallada Mr. Sumriek uu ka sheegay wasiirada haweenka iyo kahortaga rabshadaha qoyska Gabriella Williams oo uu raaligelin siiyey isagoo hadalkaasi ku tilmaamay mid aan habboonayn.
I have also instructed, asked the Attorney General to refer all of these matters.
Waxaan sidoo kale ku amray xeer ilaaliyaha guud inuu u gudbiyo dhammaan arrimaha looga hadlay barnaamijka xalay ka baxay telefishinka laguna qoray joornaalada qaarkood booliska Victoria iyo hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa Victoria ee IPAC loo yaqaano, ayuu yiri Premier Andrews. Mr. Sumriek ayaa lagu eedeeyay inuu kumanaan doolar ku bixiyey isagoo isticmaalaya shaqaalaha baarlamaanka inuu abuuro xubno been abuur ah oo laga dhigayo inay ka tirsan yihiin xisbiga Labour-ka, eedahaas oo uu dafiray. Wuxuu sidoo kale ninkani ka baxay xubinimadiisii xisbiga Labour-ka Victoria markii guddiga qaran ee xisbigu ay shireen galabta si ay go'aan uga gaaraan kadib eedahaas lagu shaaciyey xalay oo ahayd Axad barnaamijka 60 Minutes ee ka baxay Channel 9. Sidoo kale lagu qoray joornaalka The Age, hoggaamiyaha mucaaradka xisbiga Labour-ka Anthony Albanese ayaa sheegay in falka iyo hadalka Mr. Sumriek uu ku sheegay ay ahaayeen kuwa meel aan ku lahayn xisbigooda.
The comments that we saw last night were that of someone who was prepared to denigrate
hadallada aanu maqalnay xalay oo uu ku hadlay qof doonaya inuusan liidin oo keliya dadka ay iska soo horjeedaan ee sidoo kale u gafay dadka uu la shaqeeyo. Waxaa hadalkiisa ku jiray kuwa haweenka gafku ah iyo kuwa dadka isku jinsiga ee isguursada gafku ah. Hadalladaas oo gebi ahaanba ahaa wax aan habboonayn. Xisbiga Labour-kuna waa xisbi ka fiican in qof noocaas oo kale uu ka tirsanaado, waana ka saarnay, ayuu yiri. Madaxa xisbiga Labour-ka Wayne Swan iyo guddiga fulinta qaran ee xisbiga ayaa qaaday tallaabooyin dheeraada oo lagu hubinayo in Mr. Sumriek uusan weligiis dambe ku soo noqon xisbiga. Dhanka kalena, xildhibaanka nationalka ee laga soo doortay Queensland Georgia Christensen ayaa codkiisa ku biiriyay baaqyo dowladda gudaheeda ah oo lagu doonayo in la dheereeyo waqtiga ay soconayso lacagaha job keeperka loo bixiyey oo la sii wado markii waqtigeedu dhamaado bisha September. Dowladda ayaa sheegtay in barnaamijkan lagu kabayo mushaarooyinka la joojin doono dhammaadka bisha September, iyadoo horeba looga jaray lacagahan shaqaalaha ka shaqeeya hay'adaha xanaaneynta caruurta. Laakiin Mr. Christensen ayaa sheegay in hay'adaha dalxiisku ay u sii baahan doonaan taageerada waqtigaas kadib, isagoo si gaar ah u tilmaamay shirkada ku yaala jasiiradda Whitsunday oo ku tiirsan dalxiisayaasha ajaanibta ah. Wuxuu sheegay xildhibaankani inay ku adag tahay shirkadahaasi inay suuq gudaha ka helaan oo dalxiisayaal dalka gudihiisa ay markaasi ku filaadaan. Qofkii labaad oo ka qayb galay dibad baxyadii Black Lives Matter ayaa laga helay xanuunka COVID-19. Waa mid ka mid ah 12 kiis oo laga helay gobolka Victoria, iyadoo 7 ka mid ah lala xariiranaya hal qoys oo degan xaafadda Coburg oo cudurkan uu ka dilaacay gurigooda. Sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka gobolkan Brett Sutton ayaa sheegay in qofkan labaad ee laga helay xanuunka uusan xiriir la lahayn qof kale oo hore looga helay oo isna ka qayb galay dibad baxyada. Wuxuu sheegay in qofkan maadaama ay wadatay, buu yiri, qalabka lagu difaaco jirka oo afka lagu xirto, aysan u badnayn inay caabuqa ku faafisay dad kale ama halkaasi ka soo qaaday.
That individual took a great deal of care in terms of having a distance with others.
qofkani taxadar dheeraad ah ayay muujisay iyadoo dadka ka fogaanaysay ilamana ahaa inay halkaas ka soo qaaday maadaama ay jireen goobo badan oo ay tagtay iyadoo aan xirnayn qalabkaasi. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkan Australia ayaa sheegay in dowladda federaalku ay si dhow ugala shaqaynayso saraakiisha China xariga nin Australiana oo dil lagu xukumay markii lagu qabtay ama lagu helay dembi ah inuu waday maandooriye. Cam Gillespie oo jilaa hore u ahaa ayaa la xiray markii boorsadiisa laga helay maandooriyaha ayska loo yaqaano 2013-kii isagoo diyaarad ka raaciyay koonfurta China. Maxkamad ku taal gobolka Guangzhou ayaa ku dhawaaqday xukunka ninkan dhammaadkii asbuucan, taasoo dhalisay walaac kale oo la xiriira xiisadda diblomaasiyadeed u dhaxaysa China iyo Australia. Michael McCormack ayaa ABC-da u sheegay inuu doonayo inuu taxadar muujiyo oo uusan doonayn in loo qaato in xukunkan dana siyaasadeed laga leeyahay, sababtoo ah buu yiri waxaa dhici karta in kayskan ay saameyn hadalladaasu ku yeeshaan.
Australia does not have a position where we want to see anybody put to death anywhere in the world.
Australia ma doonayso in qof dil lagu xukumo adduunka meel kasta uu ka joogaba, marka waxaanu kala shaqaynaynaa wasiirada arrimaha dibadda Marie Spain iyo wasaaradeeda inay sameeyaan wax kasta oo macquul ah oo awoodeena oo heer diblomaasiyadeeda si loo xaqiijiyo in Mr. Gillespie la siiyo taageerada uu baahan yahay. Magaalada Jabuutina waxaa lagu soo gabagabeeyay maalintii koowaad wadahadallo u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliland. Warmurtiyada ay soo saartay dowladda Jabuuti ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in guddiyo farsamo ay sii wadaan wadahadalladaasi, kuwaasi oo ka sii socon doona isla dalka Jabuuti. Labada dhinac ayaa sidoo kale ku heshiiyey inaan la siyaasadeyn gargaarka horumarinta iyo maalgashiga ee caalamku siiyo Soomaaliya. Dhanka Mareykankana, weli dibadbaxyo ayaa ka socda magaalada Atlanta kadib markii booliska magaaladaasi ay toogteen nin kale oo madow ah. Saadaasha hawada berita oo talaada magaalada Beed qayb ahaan daruur 22 bay gaarisaa. Adelaide waa xoogaa roobaba oo qaadaya 17 digrii, Melbourne waa roobab iyo 17 digrii, magaalada Sydneyna waa cadceed iyo 20 digrii, halka Brisbanena ay inta badan cadceedtaa iyo 24 digrii. Intaasi aan kusoo gabagabeyneynaa wararkeena maanta. Magacayguna waa Xasan Jaamac.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.